Yeah, yo. Minataka neche kuitua you guy. Nipate pesa nenze kuitua my guy. Neche kusema niko kwa mother. Minataka neche kuitua you guy. Nipate pesa nenze kuitua my guy. Neche kusema niko kwa mother. Nenze kusema at my mom's. Mina juwa nitapata ganji, nibonge sheng, nikipeleka German. Ile siku nitashinda Grammy, nitabonga sheng wa translate na kilami. Mokoro nataka zowe ndege, ni blessing ya kuza mgenge. Mina taka joni kuwe wealthy, nikipata stress na inda therapy. Ipo siku sita cheki price tag, Mokoro ndamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag, ndo niko busy, nikingoja my turn. Ipo siku sita cheki price tag, Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag, ndo niko busy, nikingoja my turn na manifest. Na manifest manze.
Mokoro ntamshikia ki Lexus, nikiwa tajiri na msundo ataja sim rich. Saizo na koroga shengtezo kwa beach, na mori wa kibip shugli na da investment neza chip in. Ni ache riba za ma local nutrients, izo foreign mayolo, nikenda nisha kutrain ma vocals. Na skuma tu ma euros kwa bro code, na tegea load. Siku yangu itafika na kaa, nikiamini ya shua venye mother na niombea. Manifest more money, manifest more money.
Ipo siku sita cheki price tag, Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag, ndo niko busy, nikingoja my turn. Ipo siku sita cheki price tag, Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag, ndo niko busy, nikingoja my turn na manifest. Na manifest manze.